lu jëm ci bisu noflay
diirub juroom benni at ngeen di ji seen tool for li ci meññe waaye atub juróom ñaareel ba noppal leen tool bi booyal ko seen néew doole askan wi mën cee lekk li ci des rabi àlli yi for ko seen toolu reseñ ak seen tóokaru aliw itam naka noonu diirub juróom benni fan ngeen di liggéey waaye bisub juróom ñaareel ba noppalu leen ndax seen nag ak seen mbaam mën a noppalu seen surga akub doxondee mit mën a astandiku li ma leen wax lépp sàmm leen ko te turu yeneen yàlla bu leen ko tudd bu mu jibe sax seen gémmiñ